Money,
I will take a kulimba, sent a way, Musai.
Money,
sent a zizi to gata, zizi siko chai.
Money,
ne si betai, azirina na sibo lwai.
Money,
don't you miss that because you wanga to kubuza why. Zifuna, yewe la jaku zifuna, omugubu kane ya kadiwa, bona purira bewera. Sentu bakuba mchala, singola vieno kukwana. Zisinge sichako langa kona kwa kuwana. Sweet money, abote bakulimba, sente kwe musai.
Yeah, as only who that thing.